Temptation, you're a shinda. So what? tempted.
Sawa.
Temptation zote ziko chini kwa chini, kichini kwa chini, yote chini kwa chini. Wote wako chini kwa chini, kichini kwa chini, yote chini kwa chini. Madawa zote ziko chini kwa chini, kichini kwa chini, yote chini kwa chini. Uchawi wote uko chini kwa chini, kichini kwa chini, yote. Okay stop, ngoja kidogo, unamvuta bangi yule ameokoka. Okay stop, ngoja kidogo, unamvuta bangi wale wameokoka. From what I know, hata uda mapela waniwezi know. From what I know, hata uda mapela waniwezi know.
Friday, Sunday, can you send me way back? You walk to come Monday.
Yep, my school friend, take me.
Sao Maulana, Ikifika Friday, Sunday, can you send me way back? You walk to come Monday. Tuesday, Missiku Sao Maulana, Ikifika Friday, Sunday, can you send me way back? As you chase that day, dance it day, who can work that day, come and that day, chase that day. Ukiweza de, ata kide kide. Tunalala amuka, lala amuka, Yesu anapendea. Tunalala amuka, lala amuka, tuji kutumbea. Tunalala amuka, lala amuka, Yesu anapendea. Tunalala amuka, lala amuka, tuji kutumbea.
Maisha ya zizidi ni kusahau Mwenyezi Baba. Userebu burudani ni kusahau na Yesu Baba. Nisiwe kama mwana mpotevu, nifanye mwaminifu ka Josefu. Nisiwe kama mwana mpotevu, niepushe majaribu ka Ayubu.
Usicheza de, dance de, ukiweza de, kama Daude. Cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide kide.
Tingalingaling, touch bell ring. Tingalingaling,
please call back. Ukipata missed call, please call back. Ukipata missed call, please call back. Kumbuka kuna moto zaidi ya jiko, so to try to see if I de uko. Ukivunja mfupa meno bado iko. Usisahau Kristo. Kumbuka kuna moto zaidi ya jiko, so to try to see if I de uko. Ukivunja mfupa meno bado iko. Usisahau Kristo. Yesu anatuita tena kila kabila, mkamba mtaita hata muacha mila. Dunia tunapita.
The incredible mix master, DJ Jeff G.
Step on the enemy. Wana sema gospel si ya wajanja. Makristo na mashida wana majanga. Shetani tunamzika ini matanga. Na nguvu ni za Yesu si za waganga. Kunja mguu, enda chini mbaka chini. Ni Yesu tu, niyo situ na amini. Mikono juu, nakwambia weka juu. Hey, jina la Yesu litafika everywhere. Tuna gwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara. Tuna dansi ya Yesu. Tuna gwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara. Hakuna kama Yesu. Tuna gwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara. Tuna dansi ya Yesu. Tuna gwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara. Hakuna kama Yesu. Tuna mzifu na different style. Kama kofi na kucheza. Weka shida chini ya naweza. Si unajua anapendeza. Tuna mzifu na different style. Kama kofi na kucheza. Weka shida chini anaweza. Si unajua anapendeza. Wanasema gospel si ya wajanja. Wakristo na mashida wana majanga. Shetani tunamzika ini matanga. Na nguvu ni za Yesu si za waganga. Kunja mguu, enda chini maka chini. Ni Yesu tu, niyo situ na amini. Mikono juu, na kwambia weka juu. Hey, jina la Yesu litafika everywhere.
Lawyer, yellow cashier, counting the paper. Do your thing, man. Not bad, stress ya. I'm an artist, a new school dancer. Hello, si me rob no te ni col. Niya, si me rob no te ni col. Me, I'm of nature, most. Me, nice this summer. Me, see you want to pray you get. Nobody tell you nothing. Shine, my friend. Bang, bang, bang. Shine, my friend.
Jeff G. Hit him up at 0712-011-186.
Fashion no me weza, chua dam seda, chua go geta. With the man a dance,
DJ Jeff G.
With the man a dance, I get to no paper. You're bound to shine, you're bound to bless. You the trendsetter, you're setting the press. You shine again,
you see you. they tell you not to shine, my friend. Bang, 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 shine, my friend.
Yo, 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 once again, again. Silence, silence, silence. Identity. Yo, 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 once again, again. Silence, silence, silence. Identity.
Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, ukijua mkuni utaenda. Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, na mabaya utalenda. Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, ukijua mkuni utaenda. Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, na mabaya utalenga.
Yesu ndiye real Buddha. Ana run hii dunia sienda na fa. Na ukiwa nae utadhani unapa. Giza zote zitazimwa ubaki na taa. Na kwa hii tempo kazi ni kumsifu. Atakusaidia uhit kaka. Mungu baba ulisema utoniacha kameni za Beth Mary hadi na Sara. Kuna siku mimi nitakushuku, nitazidi kukusifu hadi usiku. Kila siku unanipa malaika wangu waniongoze, sije nikazama njiani. Utukufu zangu zote zitakuja kwa baba Mungu wangu. Mimi nitakusifu. Sema bad, sema bad, sema bad, sema bad. Na mabaya utalenga.
Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, ukijua mkuni utaenda. Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, na mabaya utalenga. Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, ukijua mkuni utaenda. Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, na mabaya utalenga.
Bad, ninasema junajua Mungu ananipenda. Bad, ninasema junajua binguni nitaenda. Maisha ni safari na yangu imeanza. Mabaya zikikam zote nitalenga. Wacha kuniudhi juu Mungu ndo napenda. Hii game ni kale, shitani shamchenga. Mungu anishike itabidi amehema. Sidhani kama possible jumi nimekwenda. Niko so far mbali ukipenda. Bear, ndo mi ninatenda. Bear,
it's the incredible mix master DJ Jeff G. Hit him up bad. At 0712
Sema bad, na mabaya utalenga.
Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, ukijua mkuni utaenda. Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, na mabaya utalenga. Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, ukijua mkuni utaenda. Sema bad, ukijua mola na kupenda. Sema bad, ukijua mkuni utaenda.
Sema ya, you might think me a speaking tongue. I saw me break it down for your fear. Understand this is what I'm as you can see. Already people yes and come so guess what. People is about to get time and say ha. 13 demon then 15 admitted ha. A man that with the most I cannot be a victim. Nika the me fitting that with the Kalia private. Nika the me fitting that with the Kalia private. And say ha.
DJ Jeff G.
So the future that the demon can me say yo. Proclaim Christ and this devil have been war. Proclaim Christ and this devil have been war. Ha. Me no need a six pack. Bible and me and then have to be Satan back. What you want put together nobody can put a back. What you want put together nobody can put a back. Shoot Satan in the job. How are we do? Shoot Satan in the job. Broke your gun, shoot Satan. Before I be dead.
Now,
shoot Satan
in the job. Now, here and there.
Shoot Satan in the job. Broke your gun, shoot Satan.
Watch out, make a bounty, edge flow killer. Yeah, got it, keep spinna. Nina mazai kwako tuza topina. Na vile niko ndani mzeya I'm so ina. Na hii ningine jo. Na hii ningine jo. Hey, washa weka bounty hey, juflo kila. Imeoga kiopina hey. Nina mazai kwako tuza topina. Na vile niko ndani mzeya I'm so ina hey. Si take shots na bareda. Take some of it, put it smart under red. Now bring the house down, I'm a tremor. Nah, nah, nah let a fire, I'm a flamer. Ra, woo, na rusha motomo. Na shika tawaza ina mamokoro. So na Jesus na songa I still. Roga roga shetani na mba kisogo. Eh, mosodo. Eh, eh, don't whine na wamba mikichu. Mungu ana meja na maina. Na feel ni kinda I'm in refine, I'm fine. Mokori ni jeso ime baki na saika. Sishiki kijo. Sishiki kicho, ame nirifine, I'm fine now. Cause you can't die, mina cry sweet aita. Sishiki kicho, nasiti shikicho. Ame nirifine, I'm fine now. Cause you can't die, mina cry sweet aita. Iko nini sina tabu. Siko steam, manyaru. Mziki mekoma, iko fit with wababu. Fishers of men kwa hizi streets minyo nyabu. Alright, alright, hit ndio sababu.
I got the juicy madabu. Hey, magic kwa mi majabu amefura utadhani taxin mashabu. Nina mwamba si ababu. Shaito si fake lamu. Wash by his blood damu. Kauna ni feel usishushe yo hamu. Na don't whine wabambiki vile Mungu ana meja na minor. Na feel like I'm a man refine and finer. Mukori ne jeso ime baki na psycha. Sishiki kijo. Sishiki kijo. I'm in refine and finer. Musiki ina Christ be tighter. Sishiki kijo.
Tulia kama mtoto wako nimewahi kama loto niwe na kakitu wa msoto sicheki kulia kushoto sina kamtuza ngundoto kuku wa changumu kakokoto mimi ni wa Yesu siko soko wake nina interest kama popo. Oh, we ni mwema leo wata TBT. We ni mwema leo wata TBT. Nimesikia wakisema kuwa we ni mwema, nimekubali. Nimesikia wakisema utatenda ukinena, nimekubali. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Oh na 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 na. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Oh, somebody call Masi Masika, atakushow ye ni mwema. Na umuweke kwa loudspeaker, arudie tena. Sitabonga juu ya viwete walisha tembea. Sitabonga juu ya mapepo tulisha kemea. Oh, we ni mwema leo wata TBT. We ni mwema leo wata TBT. Nimesikia wakisema kuwa we ni mwema, nimekubali. Nimesikia wakisema utatenda ukinena, nimekubali. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Oh na 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 na. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Masterpiece nimekubali. Masterpiece nimekubali. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Oh na na, nimekubali.
Guruma batimayo kipofu wakaona tena akaguruma mama aliyetokwa na damu akapona. You know, aliguruma kaburini kifo kikakosa mana. Tena, akaguruma Mr. CDN kaona mwangaso.
Shida zitakwisha lini? Anaguruma bora umwamini. Njia zake na zetu tofauti. Aliguruma ekaluni pazia kapasuka. Aliguruma barini mawimbi ya kapoa. Aliguruma saize kia mini kaone mwanga. Aliguruma
Unatafuta dishi ya kushiba, hey, yeah. Kuna dishi fulani KDA, yeah.
Ninakaa ngumu kwa Mungu, nakaa ngumu, ananifanya mtumwa
KDA, yeah.
Ninakaa ngumu kwa Mungu, nakaa ngumu, ananifanya mtumwa
KDA, yeah.
Siwezi toka home bila breakfast, Missy FF. Me tell you food fast, food that I satisfy, food that I quench dust. Don't mean I hang.
Baidi now.
Na dishi anytime, any day, ata Monday. Na dishi daily, singo jipaka Sunday. Besta ya kija, na mpa kipande. Tuna dishi wote, tunapiga asante.
When? Joshua, 1+8. Mawadi yake, ndo mina meditate.
Kochi,
ina educate.
Shika,
it's not too late.
Kula neno.
Kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno.
Kula neno.
Kula neno, kula neno, KDF. Kula neno, kula neno, kula neno, kula neno, kula neno, kula neno,
KDF. Nina kangumu kwa Mungu, na kangumu ananifanya mtumwa
KDF.
Spiritually na feel nina shuka. But when we eat it, nguvu inongezeka. Na feel powerful, na feel kuruka.
Hey, Jesus power,
power.
Super power,
power.
Satan power.
Kula neno, kula neno,
kula neno,
kula neno, kula neno,
KDF.
Kula neno, kula neno,
kula neno,
kula neno,
kula neno, kula neno, KDF.
Kiswad na feel weaker, spiritually na feel nina shuka. But when we eat it, nguvu inongezeka. Na feel powerful, na feel kuruka.
Jesus power,
power,
super power,
power,
Satan power,
body,
powerless power. Jesus power,
power,
super power,
power,
Satan power.
DJ Jeff G.
K-D-A.
Anani bam bam baya
come again
bam 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 ba anani bam bam baya anani bam bam baya
DJ Jeff G
nyenye bubu ninakukanyaga kama mdudu Yesu akisema mina dudu kazi tukuje bamba na kwa budu salabani yakabaini ndo mso wengine joni taini mambo yake laini kamaini aimi ameningarisha niko shaini
horera
Oh God, wake niko easy, no rush Yesu anipenda, yes, me know that Can't wait for Sunday, so me go church Oh God, nime ukuta
Wacha ni bamba madao, Yesu Mana ni bamba, wacha ni zipuke Ana ni bamba, nisi choke Wacha ni zipuke Ana ni bamba, nisi choke Ana ni bamba, nisi choke Ana ni bamba, nisi choke Nimetoka famorio Alimitata kwa mta kwa magorio Kama isha tam kama orio Wacha nizitoke Alimipata pale chini kwa matope yeah. Wacha nizitoke Mina yeka mkisi na matoke yeah. Sami kono juka za pasta Na shetani yako chini kama dasta Tingi za mguka haina plaster Tuzitoke twende fast Nasikia kuzito Nasikia kuzitoka Juya kule nime to Tuya kule nimetoka Badam Wacha ni du kama Daudi Badam Wacha ni du kama Daudi Badam Wacha nisitoke Nisitoke Wacha nisitoke Nisitoke Wacha nisitoke Nisitoke Badam Wacha nisitoke Nisitoke Badam Amefuta chozi hakuna kulira Chini ya mwamba ndona tulira No games hapa, hizi mupira Kanifunza mengi hadi subira Wengi wazitoka Wakiona chifa maraisa ko area Mina zitoka Tunashukuru niko haini ko area Basi mikono juka za pasta Na chetani yako chini kama dasta Tingi za mguka haina plaster Tuzitoke twende fast Nasikia kuzito Nasikia kuzitoka Juya kule nime toka Badam Wacha ni du kama Daudi Wacha ni du kama Daudi
Mixmaster, DJ Jeff G.
Wakati mwingine Mungu anakujaribu tu. Oh. apate utukufu wako.
Sana,
sana, sana, sana,
utafurahi sana.
Mwisho wa siku kweli utafurahi sana.
Anatengeneza,
anatengeneza ushuhuda wako. Mwisho wa siku kweli utafurahi sana.
Jeff G. Master, DJ Jeff G. Hit him up at 0712-011-186.
712-011-186.